how it sound.
See you.
That's cool on the beat.
Najitahidi kusahau ila moyo unakata kuwa mbali nawe. Najitahidi kusahau ila moyo wangu unakata kuwa mbali nawe. Hivi ndio umesahau ule upendo wangu nilowacha kwako. Hivi ndio umesahau ule upendo wangu nilowacha kwako. Hivi ndio umesahau ule upendo wangu nilowacha kwako. Hivi ndio umesahau ule upendo wangu nilowacha kwako.
Nipo single mwenze nume mwagwa. 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 Nipo single mwenze nume mwagwa.
Kwenye joto kaniacha mama, kaondoka mbali mbali mbali. Sio kama nafosi kwa nawe, ila moyo wangu umenasa kwako. Hivi ndio umesahau ule upendo wangu nilowacha 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 kwako.
Nipo single mwenze nume mwagwa. 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 Nipo single mwenze nume mwagwa.
And Danny Town.
S Cool on the beat.
See you.
S Cool on the beat.